Yo akashiko kegwanga akalera eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kavuddeyo ne kasaba ebitongole ebikuuma ddembe byonna mu ggwanga omuli poliisi n'amagye okwongera okwanguwako okusatulula obuyinja bw'abavubuka bwonna obutambula ne bannabyabufuzi nga bagenda maaso n'okunoonya akalulu ensangi zino obumu bubayita eggaali ate abalala beeyita bafuutu soja wamu n'obubinja obulala nga mu kiseera kino bagamba nti buyinza okuvaako okutabangula eggwanga lya tulino. Ssentebe w'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadia agambye nti obubinja buno bulabiddwako emirundi egy'enjawulo nga bugenda bukola effujjo ku bannayuganda ekiyinza okuleetawo okutaataaganya ebyokwerinda era nga bino abyogedde asinziira mu lukungaana olwetabiddwamu ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo omuli ebyabakuumaddembe abalwanirira eddembe ly'obuntu awamu n'abakola ku by'empuliziganya mu ggwanga aba UCC okulaba nga batema emiwaatwa gyonna egisobola okuyitwamu akalulu ka 2026 okulaba nga kabeera kamazima na bwenkanya.
Kave ate bukontana n'enkola ya demokrasia mu ggwanga okuwa obukumi ba kandidati bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe.
Julius Muchunguzi ayogerera akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga nga yakiikiridde ssentebe w'akakiiko kano ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi asabye bannabyabufuzi abeesimbyewo okulaba nga bagoberera amateeka n'ennambika zonna ezabaweebwa nga bagenda mu maaso n'okusunsulwa okwewala okukontana n'ab'ebyokwerinda sinakindi n'okuteekawo okufuka omuguwa ate kiyinza okumalawo emirembe n'okugimalako bannayuganda.
Okuva ku constitution okutuuka ku Electoral Commissions Act, Parliamentary Act, Presidential Elections Act, Local Government Act, temuli kawairo katondawo ezo ze bayita egaali. Amateeka gasaba buli omu okweyisa mu mirembe ogoberera amateeka.
Bino nno we bijjidde ng'abanoonya